kumbe kama rende. Niko na business afisha, hizo beef muna chachisha, nika sheshe. So punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Se punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Kasheshe.
Kasheshe. Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe. Beat na gonga prop in the back na unguza madebe. Paskafi bado niko inje ni nasumbuka na njeve. Tejeni lisa ukeja na jua wife asha chunguza ma message. Rat race teke teke niko on toes niki navigate. Mini gangster we bado nangoja ama bitch wa kuvalidate. ISIS leader venye zima beat na sitaminate. Convict ya juwaje nilikuwa in that visibility. Easy story mwezi karilate. No wanda siya tufanani ata kidogo. Opuondo bonga shonde wene vile minda kuchapa kisogo.
Nika tume kama rende. Niko na business afisha. Izo beef muna chachisha. Nika sheshe. So punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Se punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Kasheshe.
Kasheshe. Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe. Beat na gonga prop in the back na unguza madebe. Paskafi bado niko inje ni nasumbuka na njeve. Tejeni lisa ukeja na jua wife asha chunguza ma message. Rat race teke teke niko on toes niki navigate. Mini gangster we bado nangoja ama bitch wa kuvalidate. ISIS leader venye zima beat na sitaminate. Convict ya juwaje nilikuwa in that visibility. Easy story mwezi karilate. No wanda siya tufanani ata kidogo. Opuondo bonga shonde wene vile minda kuchapa kisogo.
Come on.